Abakorinto eyokubiri esura 12. Ndi wakwenyumiriza ni wankubadde okwenyumiriza tekugasa. Naye kanjogere kukulagibwa n'okulabikirwa mukama waffe. Manyo omugoberezi wa Kristo yatwalibwa mu ggulu eri awaggulu ennyo kati emyaka 14 egiyiseewo. Simanyi obanga ekyo kyabeererawo ddala obanga kwali kulabikirwa. Simanyi Katonda yamanyi. Era mmanyi nti omuntu oyo obanga ekyo kyabeererawo ddala obanga kwali kulabikirwa, simanyi Katonda yamanyi, yatwalibwa mu kifo ekyokwesiima, n'awulira ebigambo ebitanyonyolekeka omuntu by'atasobola kwogera. Kale neenyumirizanga olw'omuntu oyo, naye sijja kwenyumiriza ku lwange okuggyako olw'ebyo ebiraga bwe ndi omunafu. Kyokka ne bwe nandyagadde okwenyumiriza sandibadde musirusiru, kubanga nandyogedde mazima. Naye kankireke, kubanga saagala wabeewo omuntu n'omu andowoozaako bisinga ku ebyo byandabamu ne byawulira njogera. Naye olw'okunziyiza okwekulumbaza olw'ebintu ebyewuunyisa bye nalaba emirundi emingi, nawe bw'obulumi obungi mu mubiri gwange nga ye mbaka wa Setaani ambonyebonye neme kwekulumbaza. Emirundi esatu neegayirira mukama waffe amponye obulumi obwo. Kyokka yaŋŋamba nti,
obuyambi bw'enkuwa bukumala, kubanga amaanyi gange galabikira mu bunafu bwo.
Kye nnavanga nsanyuka okwenyumiriza olw'obunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gabeere mu nze. Kale olwa Kristo nsanyukira obunafu, okuvumibwa, ebizibu, okuyigganyizibwa era n'ebinkaluubirira, kubanga lwembo omunafu lwembo ow'amaanyi. Nfuuse ng'omusirusiru naye mmwe mumpaliriza. Mmwe mwandibadde ab'okunsiima, kuba newankubadde nga siriiko bwe ndi, naye abo abatume abakulu ennyo tebalina kye bansingamu n'akatono. Ebyo ebiraga nti ddala ndi mutume byakolerwa mu mmwe mu bugumiikirizo obungi. Mwalaba ebyewuunyo, ebyamagero n'ebyamaanyi. Kale ebibiina ebirala ebyabakkiriza Kristo bibasinzaaki? Okuggyako nti nze saabazitowerera mmwe. Munsonyiwe olw'obutaba mwenkanya mu kino. Kaakano neeteseteese okujja gye muli omulungi ogw'okusatu, naye sijja kubazitowerera. Sibanoonyaako byammwe wabula nnoonya mmwe. Abaana si be basaana okuterekeranga abazadde baabwe, wabula abazadde be basaana okuterekeranga abaana baabwe. Nze njija kuwaayo ebyange era nange neeweereyo ddala ku lwammwe nga ndi musanyufu nnyo. Kale bwe mbaagala ennyo mumusaana kunjagala katono. Mukkiriza nti saabazitowerera, naye mugamba nti nnali mukalabakalaba ne mbatega mu lukwe ne mbakwasa. Mu abo be nabatumira mulimu gwe nakozesa okubalyakula. Negayirira Tito okujja gye muli era ne ntumuwa oluganda omulala awamu naye. Tito oyo ye yabalyakula. Ye nange tetwakolera mu mutima gumu era tetwakwata kkubo limu. Obwedda mulowooza nti twewolereza mu maaso gammwe? Abaagala, ffe abagoberezi ba Kristo byonna bye twogera tubyogerera mu maaso ga Katonda olw'okubagasa mmwe. Kyentya kwe kujja mpozi ne mbasanga nga mulinga bwe saagala, oba mmwe okundaba nga nninga bwe mutayagala. Olwo mpozi ne wabaawo okuyombagana, obujja, obusungu, okwefaako, okugeyangana, olugambo, okwekulumbaza era n'okutabukatabuka. Era ntya nti bwe ndijja nate Katonda wange alintowaza mu maaso gammwe ne nkungubagira bangi abaakola ebibi ne bateenenya bukaba n'obwenzi n'obugwagwa bye baakola.